zute ese warose mana ese nanye nari hafa ho sinashatse kuvugisha undi nari narakuvugisha urabiza umunsi wanjye niwagenda nabari wowe wawutangiye. Excuse me if I'm too much, is that because I love you so much? Ugira umunsi mwiza kuko njyewe iyo nakuvugishije umunsi wanjye ugenda sawa 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 nirirwa meze neza sawa 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 vibes are fresh all day sawa 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 rwose bandi neza sawa 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 oya oya singe kubeshya ijwi ryawe ubwaryo riranyica hari ubwo mpamagara simvuke kugira ngo gusa numve halo. I know you think I'm crazy, but it still makes me feel this way. Urabizi mu buzima busanzwe dufunga natagiranye inshirita. Oh yeah. Excuse me if I'm too much, is that because I love you so much? Ugira umunsi mwiza kuko njyewe iyo nakuvugishije umunsi wanjye ugenda sawa sawa sawa